profundo tanto. Keshawe umoyo pole, baba kosiyombona siyobuye koshe.
Zanga ngokulwa mina ntombi, no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Zanga ngokulwa mina ntombi, no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Baba, could never love for your mom, yeah. Would never love.